nda chati sedda nder yimre nde Shehu Usman bi fodi e yusbi wi'etende datal aljanna
mi yetti alla mawdo takdo tagle nuloy burna do tagle de dow heleydi muhammadu garudo wangini dina lamni datal aljanna tokkudo ngalfu faydi salatu chenido kam he salamu dumo he makko he yimbe tokkube dum o waddi ngare kedite datal aljanna kangal nulabe fungaddi ngal medayi geddi be zahiri e he sufi fu be fotti he lamnugo ngal be duniya jeibe beddi yodum nayi tubu hulgo chenido bochi he sunna daroto alla wala ko haddi itubu yodalgo gedde he wiccinago e habbugo wartata acci ko nyiddi ko toni no fu hurdi tararta yafe ko fati fu maiderento e njaudi daro dabbirgo andal hura dumo he majji famaiderento e njaudi he yonki mu he yimbe he labi shedan zamanaydi datal aljanna faddi.